kwanza na kona nilishtuka. Kila ugonjwa napona nikikuona. Kama kikombe cha kahawa tunapokezana. Hata sijali wakitutukana. Yani kina nifanya pali na wape habari. Kutana ona vitex TV message. Oho nitawa mno. Nataba taba kama koko nataka kutaga. Kama miva nataka koko sitake baga. Mchezo nikiona ukeke kama taga. Wani maliza yeah. Chonde baba ni shika shika shike mapada. Rinda mchezo ya kusugu waga gaga. Kisha tende tuka ibunja bunja mechaga.
Wani maliza yeah.
Shikilia
shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia
shika 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 shika.
Shikilia
shikilia ulipo shikilia mama.
I've been beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby, you know what to do. What to do, what to do. I'm going crazy. What I say, mumeni voga, voga. Mumeni shika shoulder, shoulder. Atupani gari wala boda. Ukichoka ndaku beba, beba. Ah, mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante mungu mina wetu napendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama. Na kwa nema za mungu ipo siku tutawana.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby you know what to do. What to do, what to do. I'm going crazy. My love.
Nataba taba kama koko nataka kutanga. Kama miba nataka koko sitake baga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga. Wani maliza
chonde chonde mama nishike shike mapanya. Mina michezo ya kusugu waga gaga. Kisha tuende tukai bunje bunje michaga. Wani maliza yeah.
Shikilia
shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia
shika 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 shika.
Shikilia
shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia
shika.
Take five now. 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 Take five now.